kun as Washington DC ra jima witata ande jimatat galgal sa alama fulaka anga sadit kadarbu sagale America sagantafan romoti ሆርዶፍቶታ ኬንያ ቴሌቪዥን አክሱመስ ገማ ራዲዮን ከነን ሆርዶፍታን በክራን ጨቀሳጅርተን ማራት ነጋን ኬንያ ስናጋው ተሞልተን ዊጣታ ሰዳሰቁ ሰዲ በረኩ ባለማፍቲ ግደሚ ሰዲ ከሱሚስቱን ከሰን አን ቱጅቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬንያ ሀርአቴ ሰት ካዲየስኑ ከሳ ሆስፒታሊ ጋዛ ከሳ ጉድቺ የሮ አማ ተጃጀላ ከና አከንጅር ህማሚ ኢጊተምቶታ ጋዛ ከሳ ገጥ ኢሱን ዮጅራቴ ኢባ ወራና ተኡ ናተኛ ሁንዱበተን ገቲን ኮሌጂ አሜሪካ ከሳ ቃሊ ተኡስ በረቶታ ቢዮታ አላፍ ካራን እትሴነን ጅራቹ ከነንጀን ቆፒ ሀፍ ከቅንዴስነ ከሳቲ ሀንገጡም ረሰገንታ ከኛ ተከኖር ዶፍተን እሰን አፌራ አም ገራኡት ትደበራ
አጥም ጅርቱ ከበጀንቶ ተወርዶፍቶተ ኬንያ ኦዱዊት አዛሃር አብጀነኩኖ ዊርቱን ተጃጅለ ፈያሺፋ ከጋዛ ከሰተርገም ከነቦዳከ ሆስፒታላቲ ተጃጅሉ ከንንደንዴኝ ተኡፊ ሃለ ሆስፒታሊቸ ጉዳ ጋዛ ከና ሃማፊ በላ ጉዳ ቀበጀቹዳን ዳይሬክተር ሮላናን ከንጃርሚያ ፈያዱኛ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ኢፍሰኒጅሩ ኮገናን ጃርሚያ ፈያዱኛ ኩን ዱካስኒ ቀዌፍ ቦምቢ የሮሁንዳ ናኖ ሆስፒታልቻ ትገገ ፈሙ ረኮዱራኑ ሙርቴሳቴ ደራናን ሜሴጅ ደን ሙሚች ሚኒስቴር እስራኤል በንጀሚን ነታኛሁ ድልበተከለሳ ከጀለንቲ ሉኩብሰቶኒ ሆስፒታል ሺፋ ካን ማርፈሜ ጅሩ ከይሰጅራን ነጋድ አምባፈሙ ካን ደንዴኝ ሰበቢን አከንጅሬብ ሱዳን ሂደቶኒ ሃማስ ሚዳን አከሳን ረገው ዋኑን ዳጎቻ ጅሩ ጀቹን ፈልመን ኦገናን እስራኤል ኩን ቴሌቪዥን ሲኤንኤን ኮፒ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ጀደሙፍ አከሂማኒት ሉኩብሰቶኒ ድበቶ ሆስፒታል ከሰባፈ ሙሳኒፊ ፓሊስጢኖኒ ኩማኩር ናለካመን ከነን ናኖ እዶ ሰነት እኛ ቀቡ ከስ ጅራተን ካራና ጋተን መጋላ ጋዛ ከሳ ገረክባቲ ባአኒ ሩጀደን ጎርሳን ነገኛ ቢዮለሳ ከዋይት ሃውስ ጄክስ ለቫን ሰገንታ ፌስ ዘ ኔሽን ጀደም ካን ቴሌቪዥን ሲቢኤስ ተከይመንት አሜሪካን ሆስፒታሎት ዱኩሰቶኒ ነጋን ኩሩንሰ ያላ ከሰታርገተን ዱካሰ ቀጣሙራ ከሰቲ ቀበመኒ አርጉ ሂምበርባዱ ከነረት ራያት እስራኤል ወሊን መሪገገ ፈመቀምና ጀዳን ሆስፒታል ቸከሰቲ ወላንስ ዱኩሰቶታ ፍከነም ተኮቶ ሰበባ ሀንቅነት እሲቦባን አዳንጭ ተከጅሩ ይወተው ሰበበ ከናን ዳኢሚ ለመዱኡፊ ዱኩሰቶኒ ኩዳኒ ኦል በላፍሳት ለሙኒፍሰሜራ እስራኤል ሆስፒታል ሺፋ ቦባአኬ ንቴጅርት ከጀደን ነታኛሁን ገሩ ፉደቹ ዲደን ጀቹ ብለደርበኒ በልኢናን ከንፍሰንን ቀበን
ሞቱማ ኢትዮጵያ ፎራነ ብልስማ ኦሮሞ ግዱት ዳሬ ሰላም ታንዛኒያ ከሰት ማሪንጀል ቀባ መካኒቱ ፈፈጅሩተው መደን አችጅር አችራ ኢጃን አርጋን ሰኒጅሩ
ማሪን ሞቱማ ኢትዮጵያ ፎራነ ብልስማ ኦሮሞ ግዱት ዳሬ ሰላም ከሰታ ደምስ ፈማጅሩ ተርካምፊ ጋሪያ ገርሲሳ ጅራቹ መደን ማሪያ ራሪቻት ዲኛ ቀበኒፊ ከነን መቃንሳኒ አከይነማ ምነጋፈተን ቪኦኤ ፍሰኒሩ ቃሞሌላማን ኢሞቲ ኢጆ ኢላለማጅራን ፍሩት ጨያኒ ሩጀቹ ዳሪስሰኒጅራን ገመካኒን ጀሊ አባኦወቦ ጀዛኦላና ጃልመሮ ድሪባፊ ታናሳኒ ጃልገመቹ አቦየቲን ድርፈሙ መሪነጋ ከሰደርካ ኦላና አፍታንዛኒያ ሴኑሳ አጀጂ ሰደርካ ኦላና አባኦወቦ ኢብሳሃር አባሴን ቤክሲሴጅራ ፉርማኒ ሲያሳ ካራነጋ ሀዊ ኡመተኬኛ ዱጎምሱፊ ወሬገማ ወሬገምቶን ኬኛ ባሰኒ ከበጃር ገቹፍ ጨጨ ኬኛ ትፉፍና ከጀብ ኢፍሲኩን አከማሪ ነጋ ኩን ጡምረሙቲ ኦዴፈኖ ካንከኑ ተኡ ቤክሴጅራ ዋይጀል ቀበሙ ማሪ ካናስ ተኤ ሃለ ዴምሰ ሳረት ገማ ሞቱማ ኢትዮጵያን ኢፍሲከና መንጅሩ
Mumicha Ministera Ethiopiaf Gorsana Genya Biyolessa Kata'an Obbo Redwaan Huseeniif Ministeri Haqa Kabiyyatti Obbo Gedeon Timotheos Gama Mootummaarraa Kaleessa Marii Kanatti Dabalamuun Isaanii Ibsameera. Kunis marii gaggeeffamuufi garee araara kana gaggeessaa jiru gidduutti walaamantaan argamaa dhufuusaa kan agarsiisu ta'ee fudhatama jechuudhaan maddeen kun ibsanii jiran. Dr. Warqinaa Gabayyoo itti gaafatamaan IGAD marii kana dammaqinaan haala mijeessuu isaanii maddeen kun ni ibsu. Dubbi himaan Dr. Warqinaa Kata'an Obbo Nuur Mahamud Sheek waa'ee kanaa gaafatamanii marii kanarratti hoogganaan IGAD argamuu isaanii mirkaneessuu baataniyyuu biyyoota miseensa IGAD ta'an keessatti yoo rakkoon uumamu dhaabbatichi cichoominaan deeggarsa kan kennu ta'uusaa akkasumas IGAD yeroo hundaa marii siyaasaa karaa nagaa fi diplomaasummaa filmaata duraa akka ta'e ni amanaa jedhanii jiran. Marii biyya miseensa IGAD taate innammaa kunis bayii furmaata waaraa qabaata jennee amannaa jedhaniiru. United States of Norway marii araaraa kanarratti akka taajjabdootaatti gargaaraa kan jiran ta'uu maddeen kun ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Mana hidhaa Maqalee keessaa miliquuf kan yaalan namoonni afur ajjeefamu manni hidhaa kun ibsee jira.
Waltaasisaan mana hidhaa kanaa Komaandar Amaanu'eel Fissahaa sanbata darbe sadaasa tokko bara 2016 miliquuf kan yaalan hidhamtoota 125 keessaa 4 humnootii nageenyaan ajjeefamuu ibsan. Eenyummaan namoota ajjeefamanis waan beekameef maatii isaaniitti himuuf akka jiran akkasumas reeffi isaanii kan kennamuuf ta'uu dubbatan. Maaltu haala kana akka uumes qoratamaa jira akka jedhan Komaandar Amaanu'eel Dilbata Kaleessaa garuu tasgabiin argamuusaa dubbataniiru. Jeequmsa sanbata darbee uumame kanaan miseensota naga eegumsaa torba miidhaa guddaan irra ga'ee wal'aansa fayyaa argataa akka jiran dubbatanii jiran. Wiixata har'aa maatiin namoonni jalaa hidhamanii jiranii nageenya isaanii hubachuuf jecha dabaree dhaabbatanii mul'atu turan. Isaan keessaa tokko ka ta'an Obbo Hintsaa Gabramadin akka jedhanitti hidhamtoonni seera dhaabbatichaa kabajuun akka jiraatan mootummaanis mirga hidhamtootaa kabajuu akka qabu dubbataniiru. Hidhamtoonni meeqa mana hidhaa sana keessa akka jiran ibsuurraa kan of qusatan Komaandar Amaanu'eel kan miliquuf yaalan garuu bilookii tokko keessatti kan jiran ta'uu dubbataniiru. Kan miliqee ba'e garuu hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Paartii Federaalistii Sidaamaa gidduutti wal dhibdee uumameen hoogganni paartichaa falmii cimaa keessa jiraachuu itti aanaa pirezidaantiin paartichaaf itti gaafatamaan hariiroo alaa ta'uu isaanii kan dubbatan Obbo Pheexiroos Dubbisoo beeksisaniiru. Faallaasaa kanneen dhaabbatan hojii raawwachiiftonni 10 kan keessa jiruuf barreessaa paartichaa Obbo Gammana Hassaanaan qaamni geggeeffamu Obbo Pheexiroos paartii Federaalistii Sidaamaa kan bakka hin buune paarticha dhaabsisuudhaaf yookaan dadhabsiisuudhaaf mootummaa naannoo waliin wal cina hiriiraniiru jechuudhaan hojii gaggeessituu paartichaan hojiirra eeggatamu isaanii dubbatan. Falmii paarticha gidduu jiru mootummaa naannoo waliin wal qabsiisuuf yaalii taasifamu waajjirri dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa ofirraa ittisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo Somaaliyaa keessatti roobni cimaan argame hin beekne lolaa cimaa dhaqqabeen namoonni gara walakkaa miliyoonaa ta'uu qe'ee isaaniirraa akka baqatan gochuudhaan namoonni 30 ol akka du'an ministiriin biyyattii Wiixata Kaleessaa ibsee jira.
Uummanni Somaaliyaa kun jalqaba baatii kanaarraa eegalee rooba cimaa addaan hin cinne kan sababa haala qilleensaa Elniinoo jedhamuun dhufeen manni jireenyaa isaanii fi lafti qonnaa isaanii bishaaniin guutamee jira. Balaan kun kan dhufe caama hamaa argamee hin beekne erga mudatee boodaa fi lammiileen Somaaliyaa miliyoonaan lakkaa'aman qarqara afaan beelaa ega ga'anii booda. Sababa lolaa bishaanii kanaan namoonni walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee isaaniirraa baqataniiru kan jedhan ministeerri odeeffannoo Daawud Aweys. Kanneen biroon miliyoona 1.2 immoo
miidhamu akka danda'an akeekkachiisan qondaaltonni mootummaa du'a namoota 31 kan mirkaneessan yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii kan kana caalu ta'uu danda'a jedhaniiru. Badiisi guddaan kun naannoo Somaaliyaa gama kibbaa kutaa Geedoo fi kutaa Hiiraan Waaltaa keessatti kan dhaqqabe yoo ta'u lagdi Shabalee guutee cabsee bahuudhaan daandilee liqimsee qabeenya magaalaa Baladoween keessaa fudhatee jira.
Bidiruun godaantotaa qarqara galaanaa Yemen kan wal waraanaan miidhame irratti garagalte namoonni kumootaan lakkaa'aman irra caalaan isaanii gaanfa Afrikaa irraa ta'an eessa buuteen isaanii dhabamu qondaaltonni Yemen wixataarraa ibsaniiru.
Qondaalli waardiyyoota handaara galaanaa Yemen magaalaa qarqara galaanaa Moochaatti argamurraa Khalid Al-Subeehi akka jedhanitti bidiruun godaantota 75 qabate dilbata kaleessaa galagale. Kanneen keessaa namoonni 26 lubbuun hafuu fi yoo xiqqaate namoonni 46 achi buuteen isaanii dhabamu dhaabbata oduu Associated Press ibsaniiru. Qondaalli eegdota qarqara galaanaa Kabiraal Leetanaa Koloneel Olwaan Al-Qamri akka jedhanitti hojiin barbaacha namoota eessa buuteen isaanii dhabame wiixata har'aasitti fufee jira. Qondaala waardiyyaa handaara galaanaa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan waabeeffachuun dhaabbati oduu mootummaa Yemen Saabaa akka jedhetti bidiruun kun sababaa qilleensa cimaatiin kan garagalte ta'uu fi namoonni doonii sana keessa turan hundi dubartootaaf daa'imman dabalatee bishaan galaanaa keessatti akka kufan gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Gara gabaasattaa nuti naaceenu biyyi isaanii hanga Hamaasiin injifattutti hojii waraanaa Gaazaa keessaa akka itti fufu cimsanii ennaa dubbatan muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuun dilbata kaleessaa namoota 200 ol hidhattoota kanaan goloodessa 7 ukkaamsamanii butaman bilisa baasuuf waliigalteen jiraachuu mala ka jedhu irratti hamee jiru ilaalchisee dubbatanii jiru jedha gabaasii Veroonikaa Baaldiraas Igleeshiyaan ergame Bafaqaaduutu dhiyeessa.
Erga hangawoonni biyyoottan arabaa hedduun Saawud Arabiyaa keessatti wal arganii haleellaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwachaa jirtu jabeessanii balaaleffatanii guyyaa tokko booda gorsaan dhimma nageenyaa masaraa waayit haawus Jaak Suliivan televizyiinii ABC jedhamu irratti bahuudhaan lola Israa'el fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru irratti ejjennoo Yuunaayitid Isteetsi jala muranii ibsanii jiru.
We believe in the importance of the laws of war, which means taking every possible measure to protect civilians.
Barbaachisummaa seeraa yeroo wal waraansaatti ni amanna. Kana jechuunis eegumsa namoota nagaatiif jecha tarkaanfii kamiyyuu fudhachuu jechuudha. Akkuma sanaan immoo sochii Israa'el shororkeessummaa ofirraa ittisuudhaaf taasiftu bira ni dhaabbanna.
Namoota Gaazaa keessatti du'aa jiran ilaalchisee ibsa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken kennan irratti dhaabbata televizyiinii CNN irratti kan gaafataman muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu akkana jedhanii jiru.
I think any civilian loss is a tragedy. And the blame should be placed squarely on Hamas because it prevents them from leaving the war zone. Sometimes at gunpoint.
Badiinsi lubbuu namoota nagaa waan gaddisiisaadha jedhee yaada. Komiin isaas kan dhiphachuu qabu Hamas irratti qofa. Sababni isaas akka isaan bakka waraanaa keessaa hin baane qawweedhaan dhoowwe karaa namoonni bahuu qaban kan nu saaqne irratti dhukaasaa ture.
Karaa biraatiin waa'ee namoota onkoloolessa 7 Hamaasiin ukkaamsamanii fudhataman ilaalchise waan dubbatanis qabu Netanyahuun yaanni isaanii kun dhaabbata televizyiinii NBC irrattis qilleensarra ooleefii jira.
Extraordinary work that the IDF is doing, putting pressure on the Hamas leadership, that's the one thing that might.
Wanti addaa waraanni Israa'el gochaa jiru hooggansa Hamaas irratti dhiibbaa uumuula. Sana wanti waliigaltee uumuu danda'u yommuu waliigalteen argamu dubbanna yoo fiixaan ba'e ibsa irratti kennina.
Muummichi ministeeraa Israa'el itti dabaluudhaan erga wal waraansi Gaazaa raawwatee booda akkaataa bulchiinsa Gaazaa irratti yaada kennaniin Gaazaan harka Israa'el keessa turuu qabdi jedhanii sana murteessuudhaaf garuu yeroon isaa amma akka hin taane himaniiru.
As far as the civilian management of Gaza, we need to see the following two things. Gaza has to be demilitarized and Gaza has to be de-radicalized.
Hanga bulchinsi civilota Gaza kesatundae wannen itti anani jiran kana laman ilalu kamna. Gazan warreni datani lolan irra bilisatawu kaba. Gazan fintaleyota irra walabatawutu irra jira. Akkanatti fakkaatutti hanga ammaatti angawota bulchinsa Palestine dabalate waan kana gochaa waan jiru hin fakkaatu.
Kunittuu kanaan jiru yemmuu dhaabbileenii mootummoota gamtoomanii adda addaa haleellaan hospitaalota Gaazaa irratti raawwachaa jiru atattamaanii akka dhaabbatu gaafachaa jiran kanatti siviilonni lammiilee Paalestaayinii Gaazaa kaabaa keessaa yaa'anii bahaa akka jiranuu ibsa. Gabaasni Veroonikaa Valdaraasiin qophaa'e kun.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Barattoonni koolleejii yookaan yuunivarsiitii Ameerikaa waggaa 4 barachuuf bara barnootaa tokkotti doolaara 40,000 hanga 80,000 kaffaluutu irraa eegama. Garuu yoo barataa sadarkaa addunyaa Ameerikaa keessatti barachuuf kaate taate baasii jiru haalaan hir'isuu fi karoorri jira jedhamee jira. VOA irraa Looraa Boomaantu gabaase kuno.
Koolleejii yookaan yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti barachuun baasii guddaa akka gaafatu ta'uu danda'a. Kunis barattoota sadarkaa addunyaa tokko tokko gatii guddaa kaffaluun sodaachisuu danda'a. Garuu karaan maallaqa itti qusatan ni jiru jedhu ogeeyyiin. Evelyn Levinson Ameerikaan yuunivarsiitiitti itti gaafatamtu galmee barattoota sadarkaa addunyaati. Iskoolarshiippiin filannoodha garuu argamuu danda'a jedhu.
They could be looking at academics only. They could be looking at character, leadership and academics. There could be scholarships.
Barnoota akaadaamiksii qofaa ilaaluu danda'u. Amala hooggansaaf barnoota akaadaamii ilaaluun danda'ama. Scholarshipiin kan kennamu scholarshipii damee qo'annoo murtaa'e tokkoof yookaan sabarraa dhufan irratti hundaa'ee kennamu jiraachuu danda'a. Barataa tokkoof gorsi koo jalqabaa osoo hin iyyatin dura ulaagaa iskoolaarshiippii sanaa hubachuudha jedhan. Lammiin Raashaa Ekaatriinaa Simonoovaa Ameerikaan yuunivarsiitiidha barachuuf iskoolaarshiippii guutuu argatte.
Those scholarships are rare but they exist. So my advice to international students is to do a great research.
Iskoolaarshiippiin sun baay'ee xiqqaadha garuu ni jira. Kanaafuu gorsi an barattoota sadarkaa addunyaatiif kennu iskoolaarshiippii sirriitti gitu argachuuf qorannoo guddaa geggeessuudha jette. Yaasmiin Saayar lammii Turkii yoo taatu Ameerikaan yuunivarsiitiidha barachuuf maallaqa iskoolaarshiippii argatte jirti.
I would definitely say do your research before you come here because it is definitely a costly process.
Ani osoo asin dhufin dura qorannoo kee geggeessin jedha sababiinsaas baasii guddaa kabaasisu ta'uunsaa hin ooluu jette. Levinson akka jedhanitti bakka manni barnootichaa jiru baasii barnootaa murteessa.
If a university is in a smaller, rural, central part of the United States, the cost of living would be.
Yuunivarsiitiin tokko kutaa xiqqaa baadiyyaa giddugaleessa United States keessa yoo jiraate baasii jireenyaa tarii. Ameerikaa gama lixaaf gama bahaa keessaa baasiin jireenyaa bakka kamiyyuu caalaa dhibbarraa harka 30 gadi ta'uu danda'a. Kanaaf barataan tokko maallaqa isaa ilaalchisee kaffaltii barnootaaf kaffaltii dhimmootii kabiroof ba'u qofaa osoo hin taane doormitariidhaafoo nyaanneoo inshuraansiinoo kitaabonnoo achi jiraachuuf hagam gatii baasisa isa jedhu itti yaaduu qabaa jedhan. Yuunivarsiitii waggaa 4 kallattiin dhaquu dhiisuun baasii xiqqeessuuf gargaaraa jedhu.
Start in the United States at a less expensive institution which could be an excellent community college, a two-year community college.
Ameerikaatti dhaabbata baasii xiqqaa qaburraa jalqabi. Kunis koolleejii hawaasa gaarii keessa jiru koolleejii waggaa 2 ta'uu danda'a achi gara dhaquu yaaddu gara yuunivarsiitii xumurarratti irraa eebbifamuu barbaadutti ce'uuf yaadi jedhan. Arishaa Kosraavii Ismaa'il lammii Iraanii. Koolleejii Montgomery kan Rockville Maryland keessatti argamu koolleejii hawaasaa as Washington ala jirurraa barata.
When I applied, I wanted to get my associate and transfer to a four-year school.
Innani yata galfadde associate degree ko boda degree ko jalqaba yokin bachelor's degree ko jalqaba wagga furitti darbun barbad.
Ernest Cartledge college Montgomery galme baratto tasadarta addunyato ato.
The out-of-state rate is $380 per credit. At a four-year institution, you're probably looking at three times that amount.
Kutabiyyati alayo ufte krediti to kofi dolara ibbasa diifsaddeetama kapfalta. Walta barnota wagga afriyo daktegaru dachasa dibasta. Kanaf baratota sadarka addunyafi dura digri wagga lama afudatani sanabodaka wagga afuritiyo darbani malaka hiddu kusachudandaw.
Malibran malaka atti kusachudandaan koorsi hangatoko biye ofiitti fudatani gara United States fuda. Asis Qoda University unfa kan motumma fenuf ittiyadun garida. Qoppin America fumata shekan arra kanuma torban qoppi brana gawlitti debinutti nagatti.
Amma dabarein ka qoppi sportiti. Badasa atleti wagga kanaf tigista safa sadarka tumrarra geese. Atleto ni Ethiopia, maratoni Beirut iraf dubaran rekardi bakicha fo yesuran injifatan. Akkasumas dorgommi walaka maratoni Boston atleto ni Ethiopia sadarka tokkufa hanga sadafat baun injifataniru. Gama bratin waldan kubamila addunya fifan garebi yolesa ertra tap gulali wancha addunyara orkejra. Tapni Premier League Inggrisitti mo Manchester City f Chelsea jidduti tapatamen goli afrin walqita bahun tumurame. Odu kenya tumuratin tapatan sararafula dura Ghana ligi Albani kesatti goli galchuran sadarka olana kature dre tapa kesatti kufudan lubbusa darbejra. Gabasa dabalataf ebisa nagasa.
Waldan Athletics ya dunya dubartotan atletota 11 badasa athletics cima barakanaf karimame kesa atleton Ethiopia lama tigista safafi gudas agaye filetamani turan waldan athletics ya dunya atletota shan masat murafe gan harbesera isan kesa toko kantate durgumi maratoni rekordi kampoiste tigista safa tokura atlet tigista safa dabalate afrika ra atletin lemi kenya face kebegon karimame tetti rekordina dunya met Rakuma Shanin Makashetin Kankabame Athlete Gudas Agaye Saraka Kanara Hingeni. Badas Kun Abba Injifatu Jamudeke Sakambara Muyoto Kanandura Ethiopia Athlete Masarak Dafari Figanza Vedi Baban Badasakanamoy Tuzani Niada Tamam. Durgumi Athletics Yegudabaru Athletoni Ethiopia Marathoni Berutirati Irafi Alan Recordi Bakicha for Yesun Jivatan. Durgumi Iruta Jiduti Drugomen Athlete Gadisat Afan Marathoni Beruti Akan Kana saalam afidek aku ane itu murun injibat eh. Atlet gojam balai ni mo lamafa bahiram. Maratoni dubarto tatin mulu gojam berhan saati lamafidek aku segalihi second disadin injibat teti. Gete dukalehi asmara bayene sarakal mafafi sadafaturan tumuran. Gawratin drugomi walaka maratoni Boston dilbata kalesa drugomen atletoni topi asarakato kofahanga sadafat tibaun chiminasani agarsi saniru. Halakaranes atlet fortum tosfaye tokofa atlet sambare tafari lamafa akasumas atlet sige gabrasalama sadafay guhan Dawid Jalatafi Buzidriban Shanafa Fija Fatauran Tumurariru. Orefano Athletic Kesa Yugubanu Garem Biolesa Kuba Mila Eritrea Tabota Gulali Wanch Adunya Torbedu Futabata Murati Akenir Manek Anu Kuba Mila Adunya Bulchu Fifan Balina Dabalata Osohin Kenen Bexisera Yeroba Ye Tabota Biyota Alat Tabata Manurati Tabaton Eritrea by A1 BSani Tindebinefi Drugumi Kuba Mila Afrika Ra Gurumunche Niadatama Tabota Gulali Wanch Adunya Ramadi NBA jelati karamadame yoro tau tabanshe jelqaba sadasa kudajja ratti akatabatu karofata metrosi hakamera FIFA fi CAF akamekane seniti freshinin kubba mila Eritrea drugumi gulali wancha dunya barakumalo afdi demja kesa batete karin kubba mila biyole sat iraf dubaran jo tafurta bisadde derban kesati yotiqate tabatokko tabachu dabu sanetin saraka FIFA basu kesas hinjiran Eritrea yoro umafi tabakubba idila dunya ratti kan tabatte tabamichoma barakumalo afdi dema suda wolin tabatte yotau dirre sherati tokko zeron muatante Premier League English tiyeku debarumo tabat efanna gudda kenemefi Chelsea fi Manchester City goli baye lokosun wolqita afuri fi afurin bawun dandaneru tamidil betakre sa tabatme kun dubbi ijo sagudda asture goli tabata sarafun ra Manchester City hante Haaland jilqabaratti galche bod tabatan genne suddum segali Thiago Silva Chelsea wolqite sudandera alakrane si Thiago club Chelsea fi taba umri gudda tin goli lokositu dandera Raheem Sterling tansun club sa durarratti galchu dandera aragal fi dura tabatan Manchester City Manuel Akanji goli galchen wolqitalamaf laman akaban godera bokonna boda take afort tabitur bafarat Haaland goli galche Manchester City dursa qabachifte turte Haaland tab Premier League afort tabitur baratti goli afort tabis galgalchun sena gari barre fachajira taba Tottenham Chelsea jin torbandar betabatame ratti goli sadi galchun hatrike kanojete Nicolas Jackson take ajatemitur bafaratti Chelsea ketese tamni tumramu deqana furweta futti tabata Manchester City Rodrin golin galche klabichi qabti sadi burate akabawu dandaw abdi degestu ta Manchester City birati umde turte hato male saati dabalatarati tabata Manchester City drani Cole Palmer rukuta penalty Chelsea kenemen hala salpate engalchun klabon kunen wolqita akabane fi sababatera leisan Chelsea Mauricio Pochettino galgala ajaibat yechun tabicha yegu ifsan leisan Manchester City Pep Guardiola nimo tamni kun Premier League beksuf tabagargaro fi bashannasi saature yedachun garen lamanu moachu barbadotun anis wan kanara addatehin egun Chelsea grefi tabatuta dansa kabatichun Pep Guardiola saniro odo kenya tumratin tabatan kubba mila lemi gana ganedi demsedeti Rafael Damena dreke setti ergegegebe kufe boda lubu sadarbe taten kun taba ligi biya Albania ti tabatamatu reratti mudate Damenani Egnatia bakabun Parizani wajinin morkachature Dr. Honi specialisti ta'an akabanefisi lupun hafu hindande jechun freshinin kubba mila Albania ifsera tabatankun ligi Albania ti goli sagal galchun dursature biyesafi si asagal hirire kan tabate hoto goli lamas galchera freshinichi mati tabata kanafi klavichaf darbes hawasa kubba mila Albania fi gaddesa ifsera freshinin kubba mila Ghana gamasatin gaddesa FC mati fijejebina akahu beksejira tabatan kun barakumal mabekro tropa pound million akul afrini gar club Brighton ti malu qarera ture hato male qorano medicala darbu dabu satin jijiran yadame ture himil kofne La Liga Spain kesatti klabota kanaka Levante fakasuma semu erigisadan klaba Real Zaragoza tif tibachun sasni adatamam wagala mandura biye Austria te taba wancharti dirre kesatti gegebe kufeture tawz dafe beyenechun tabatti debiun sasni adatamam onne saratti wal ansaba sani yalu akagodate ture galme sena sakisatti barrefemejira klamni sa drani Levante ifsapaseni yero akisakanatti mati fi kenenni sijalata wolin jira chun ifsera klamni Zaragoza gamasatin gadda itidagam ifsun dekertonni klaba Kenya yom yusi hindagatan jechun ifsera gabasagale America tif kindaye ebisana kasa Stockholm Sweden
Gymnastic Javista, irrepresent Insta.
Sagale America, Saganta Afan Oromora, Op in her of Jenny Kanuma. Hordoftoota keenya sagantaa keenya gama miidiyaa hawaasaatiin hordofuu kanneen feetan facebook.com/voaafaanoromoorratti twitterii fi instagram irrattis @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu gulaalan sagantaa kanaa namo daandii piroodiwsariin keenya Nibsuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluutiin Lateeraa Amantee miidiyaa hawaasaa qindeessuu akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Dibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.